bayithatha imali kahulumeni. Kwase kufika bomthetho baboshwa abantu. Bayithatha imali kahulumeni. Kwase kufika ubhekicele baboshwa abantu. Okushukuthi babona khona eshe babungenzeka kanjani lo ebekhona amadala. Okushukuthi babona khona eshe babungenzeka kanjani lo ebekhona amadala. Labaleka lelo security lemba walokho lathandina bophini. Labaleka lelo security lemba walokho lathandina bophini.
Bayithatha wena bayithatha imali kahulumeni ayibo nithi bayithatha wena bayithatha imali kahulumeni ayibo ushukuthi ushukuthi wamenzela kanjani labaleka labaleka lelo security wena ayo laphelela laphansi labaleka lelo security wena ngibalofo bakhotisa sangoma sasela mama. Sasinamanga
Baitata
Envavaloko Baitata.